kunezinto ezimbili zokubheka izinto empilweni ngokuneqhaza ekwenzeni. Olokuqala uhlangothi ila khona abantu beyinikela ngokugodliwe, bengakwenzi ngenhliziyo eyiphelele. Lolu hlangothi lwenziwa ngabaningi, ebese kuthola esibili uhlangothi ilolu oluthathwa izihlabane, ingqwele uqobo lwazo. Ila khona umuntu eyinikela ngoqobo lwakhe lonke luphelele ekwenzeni into. Angikubengelele, phinde ngikwamukele futhi engosini eFresh, ngingusibonelo BT Ngema, ungomlomo kaBenedict weChristian Networks. Futhi uma kuwukuthi lowo mehluko ungena kuyo yonke into empilweni, umshado, ubuzali, ezokusebenza, noma yini enye. Nakanjani, kusho ukuthi ziyangena nakumuntu olandela uJesu lezi nhlangothi zombili. Ngeshwa, uma abaningi benza lezi nqumo, bashoshela kule ngxenye yokuyinikela ubuthe gongo umzimba futhi. Umqondo wabo uhlala ngokuthi yini engizoyithola la, yini engizoyizuza, esikhundleni sokuthi yini engayinikela la, yini engayenzela uNkulunkulu ngokuyinikela. Ngokungangabazi ngazi kahle ukuthi lolu hlobo lokukhetha lwazi kahle nawe futhi mlaleli. Yebo, nakuba impela uNkulunkulu kunguye osinike kuyikhethela, kodwa kucacile ukuthi ikuphi afuna sikukhethe. Amahubo 97 verse 10 kuya ku 12. Nina nithanda uJehova, zondana okubi, uyagcina imiphefumulo yabamkhonzayo, uyabasindisa ezandleni zababi. Ukukhanya kuhlwanyelelwe olungileyo, ukujabula kuhlwanyelelwe abanhliziyo ziqotho. Jabulani kuJehova nabalungileyo, nibonge igama lakhe elingcwele. Uma silokhu sishoshele kuyinikeleni sakuyigodla kuJesu, kwangabe isikhathi esitheni lowo mqondo ugcina uholelane ebubini, sigcina sesingungwilo lonke uhlobo lwababa eduze kwethu. Kodwa uma sithatha uhlangothi lweyihlabane, sihlale siyibuza ukuthi yini konje esinganikela ngayo senza kangcono ekumkhonzeni uNkulunkulu ngempilo zethu. Uma sibalekela kubi, uma sikuzonda, masisha, singalindela kuvese kube nenzuzo eyinkokhele enhle esuke singayilindele kwathini ivese izehlele nje. Uyagcina imiphefumulo yabamkhonzayo, uyabasindisa ezandleni zababi, ukukhanya kuhlonyelelwe olungileyo, ukujabula kuhlonyelelwe abanhliziyo ziqotho, hashtag bamba lokhu ngoqobo lwakho. Zonda ububi. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Ukuyithola le devotion yeFresh insuku zonke, sithumele iWhatsApp kunombolo yethu ethi 067 706 0077.